Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga twageneye abakiri bato umunsi w'icyumweru. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Abadashobora rero kudukurikira kuri FM mu Burundi, tubibutse ko mudukurikira ku mirongo migufi ariyo short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2. Mudukurikira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Ku mugoroba mudukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Nkuko rero nabivuze mu kanya mu kiganiro muri isanga uyu munsi ku cyumweru, umwanya twahariye abakiri bato abakuze, cyakora namwe ntimwiheze kuri radio yanyu mube hafi. Twabatumiriye rero umuhanzi w'umunyarwandakazi. Ninde?
Abandi umuhanzikazi nyine uturuka mu Rwanda.
Nagira ngo muhe umwanya rero abibwire. Narimbahaye ako karirimbo gatoya kugira ngo mubashe kumenya uwo ari we. Ndumva rero mugomba kuba mwamwumvise n'ijwi rye. Abafana be mube hafi, abashaka kandi mwitegure kunyeganyega, turajya tubanyurizamo uturirimbo twe mukunda. Reka rero ntatinda tumwakire neza neza kuri radio yacu Butera Knowless. Butera Knowless, natwe tujya tugukumbura, uratwumva neza?
Yego, ndabumva neza.
Ikaze rero ku ijwi rya Amerika. Nagira ngo muri makeya rwose, nubwo abantu bakuzi, hari abashobora kuba bazi indirimbo zawe ariko batazi uwo uri we, muri make Butera Knowless ni muntu ki?
Butera Knowless ni umunyarwanda kazi. Wafuze bitariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990 mvukira mu majyepfo y'u Rwanda, hanyuma ubu nkaba ndi umuhanzi kazi nyine nkuko nari mbivuze mbere. Abandi marie tubatse mfite umwana muto y'ubungu ufite umwaka n'igice.
Ni byiza. Numva uracyari muto ariko kandi urubyiruko nyine urumva ko rukwisangamo. Hanyuma se ejo wasohoye indirimbo wise Mbaye Wowe. Iyi ndirimbo igitekerezo cyo kuyihimba cyakujemo gute?
Indirimbo nkuko mwarimu bivuze yitwa Mbaye Wowe. Indirimbo ariko ntari njyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umusore witwa Pasi Kivito. Uwo musore rero ni yahoze afite groupe donc aririmba muri groupe, hari undi mugenzi we baririmbanaga muri groupe yitwaga TNP, ariko baza gutandukana, hanyuma adisida gutangira kariyeri solo ye. Hanyuma rero aranyegera umuntu yumvaga ariko wenda hari icyo namufasha, ansaba ko namufasha tugakorana indirimbo kugira ngo noneho iyo kariyeri solo atangiye nkawe ku giti cye nka Pasi bigire nk'ahantu bimugeza. Rero ndabyemera, turakorana indirimbo, turayandika, tuyita Mbaye Wowe. Imyandikire yayo rero, amagambo arimo, melodi n'ibiki, twarafatanyije twese. Hari igice cyanjye nagizeho uruhare, nawe ariko hari ibyo yagizemo uruhare, ndetse n'aba producers.
Mbaye Wowe ni ukuvuga hari ikintu utekereza inyuma ukavuga uti byagenda gutya, muri make icyo mwashaka kuvuga ni iki?
Mbaye Wowe ni indirimbo y'urukundo. Urabona mu bintu by'urukundo hajya habaho amadute, donc kutagira nyine, kutizera, n'icyizere gikeya, ukaba uri mu rukundo ariko utizera mu by'ukuri ko ibyo bintu murimo bihamye, cyangwa se utizera mugenzi wawe yuko agukunda nyakuri. Rero twabitekerejeho, tubona ni igitekerezo cyiza cyavamo n'indirimbo nziza. Hanyuma rero dutangira iyo Mbaye Wowe kuyidevelopa. Ahanini tuvuga yuko donc Mbaye Wowe amakenga yashira, nakwizera urwo ngukunda, you know, mu rwego rwo kuvuga yuko umuntu nyine aba agukunda mu by'ukuri ariko we ntubibone, akimajina abaye wowe uburyo kiwe yahita byumva cyangwa se yahita yizera yuko koko agukunda.
Reka rwose tudatindiye abatwumva, tubahe nako karirimbo biyumvire.
Believe me, girl. Mbaye Wowe, matenga ya arashira kwizera urwongo ukunda mbaye wowe mbaye wowe amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda mbaye wowe imungenye zashira ugashira ukunze urwongo ukunda mbaye wowe. You knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tugenda rimwe kabiri tudasigana twumvikana tutabusanya iyaba warebaga mu mutima intugu ndazashira ubwoba bugashira ugatuza tukabana baby. I found myself on your door, I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, boy? Mbaye wowe amakenga yashira kwizera urwongo ukunda mbaye wowe mbaye wowe amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda kunda mbaye wowe
radijwe rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga abo twatanyira ngerero nababwiye ko turi kumwe n'umuhanzi umunyarwandakazi Butera Knowless nkuko nabivuze kandi nabwiye ko mushatsi munyeganyega rwose mwabyiyumviye ko iyo ndirimbo mwumvise mbaye wowe ifite injyana ntabwo rero nababeshye niba nababeshye mu mbeshyuze ndabaho umwanya mukanya hanyuma tuganire ariko nagira ngo nongere mbaze gatoya umutumirwa wacu Knowless indirimbo watubwiye ko wayifatanije nyine na Pasi Kizito umuhanzi ugira ngo nawe hazamuke yenda gere ku rwego nawe maze kugeraho cyangwa se urw'abandi bahanzi bagezeho iyi ndirimbo mwarayifatanyije kuyandika wowe ku giti cyawe indirimbo zawe urazihimbira uzaziyandikira cyangwa ufite ubigufashamo
Nakoze ubusanzwe ndiyandikira indirimbo ariko byanze bikunze ntiwabura abafasha donc abantu bagufasha kubera yuko sometimes ushobora kuba ufite igitekerezo cyiza ariko kukidevelopa bitewe n'amagambo ushaka gukoresha mu bintu ntube wabyifasha rero ahanini ndiyandikira ariko hari igihe nkenera n'abandi bazi kwandika kugira ngo basubiremo ibyo nanditse barebe koko nimba ari ibikwiye bagira ibyo bankosoramo gutyo gutyo cyangwa se rimwe na rimwe nkaba nanakoresha inyandiko z'abandi banyandikiye hanyuma ahubwo njye nkashaka melodi y'ayo magambo banyandikiye ariko ndiyandikira mu buzima busanzwe
Ikiganiro muri sanga rero ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika bakaganira n'umutumirwa wacu batangiye rero kuduhamagara ndagira ngo mpere kuri David hanyuma muganire David David uranyumva Allo David David Hello? David ni turi kumwe
Yego ndimo ndabumva
ikaze ku ijwi rya Amerika urahagana hehe
ndi murashaka mu Rwanda.
Urashaka kuganira na Knowless. Niki wifuza kumubaza cyangwa igitekerezo wifuza kumugezaho?
Mbabira byose ndambanje kumusohoza ndagusoze cyane Knowless.
Muraho neza David.
Yego. Hari cyambere ndabanza gushimira ko ntera ko ntambwe maze gutera n'ibyo maze kugeraho ukomeza kwigisha abantu mu buryo bwo kwiyobaga no no kumenya kwikora bo kugiti cyabo bitewe n'imirimbire n'indirimbo za sport umwe bakomeye cyane. Hanyuma hari kintu nifuzaga kuba nakubaza, afite imibazo nka bibiri cya bitatu.
Yego.
Mbere nshaka kubaza, byibura watubwira nk'igihe watangiriye umuziki wawe, watangiye kuririmba nka Knowless. Hanyuma icya kabiri, wenda uraza kutubwira nka Knowless, hari aho kugira uko nk'abana babyira uko ngo babivuga ati nkurikije ko ndirimbo uvuze ngo mbaye wowe, hari uwifuza kuba nka Knowless? Ese ni iki yagendera, ese ni iki wamubwira kugira ngo abe yaba nkawe, kubitewe n'umuco wa Kinyarwanda uko uzi, nk'umuntu wabyira ikiyo mu Rwanda, nk'umuntu uzi indangagaciro na kirazira by'Ubunyarwanda? Hanyuma nsoza, uze ko niba ntaza kuba nkugoye, uze kundirimbira live indirimbo Winning Team live, niba biraba ari akarusho.
Urashaka kuyumvira ijwi rye live cyangwa tuze kuyigushyiriraho uyumve iyo yaririmbye?
Arasa nkaho aririmba akantu gatoya, hanyuma nawe muraza kuyishyiraho ishimisha abanyarwanda bose muri rusange.
Turaza kubikora. Knowless.
Arakoze David. Ntangira umuziki nawe natangiye mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi, ibihumbi na cumi na rimwe byenda kugutangira, nibwo natangiye umuziki. Hanyuma ikindi yarambajije aba urubyiruko cyangwa se undi muntu wese ushaka kuba nkanjye uko yabigenza, icyo bisaba. Nta kindi bisaba, icya mbere ni ukuba ufite umutima ushaka, ukaba udafite gahunda yo gucika intege, donc ntucike intege. Hanyuma ikindi ukaba ufite kwihangana, kubera yuko kugira ngo utere imbere ntabwo ibintu byose bihora ari byiza. Uratangira uyu munsi bikanga, ugahura n'ibintu bishobora gutuma warekera, ariko ibanga rya mbere ni ukudacibwa intege n'ibyo ngibyo nyine byakagombye kuguca intege, ugakomeza ukarwana kugira ngo ugere ku rundi rugero rwisumbuyeho. Hanyuma ikindi nyine no gusenga, nicyo kintu numva nagiye nkoresha n'umukoresha.
Nongeyeho gatoya, subwo iyo umuntu acitse intege, yego uravuga uti umuntu agomba gukora, hari byinshi bishobora kumuca intege, ariko uko aguye akagerageza kubyuka. Iyo hajemo nk'ikibazo cyo gucika intege, wowe witabaza iki kugira ngo ukomeze urugendo watangiye?
Iyo hagize ukuntu numva mu mutima ncitse intege, nibuka intego nyamukuru igitumye ibyo bintu mbikora, icyatumye ntangira ibyo bintu. Nibuka intego yanjye yuko ari ukugera ku rwego rurenze, ku rwego rukomeye cyane. Iyo nibutse yuko rero nkifite urugendo, kandi nubwo hari bitagenze neza, ariko ejo ndiho, nshobora gukora kandi bikagenda neza, bintera nyine kwirengagiza ibyo bicantege nkakomeza. Icya mbere ni ukuba ufite intego, iyo ufite intego uragwa ukabyuka.
David rero ati turirimbireho gatoya, ubwo indirimbo turaza kwishyira mu
kanya. Turi tipe tsinda be, we are the winning team. Turi tipe tsinda be, we are the winning team. Kisi ni washindi be, we are the winning team. Nyoza kuko kahagije.
Karahagize, reka tuyimwumvishe.
Okay.
Keep it in my bed. We are the winning team. Do it, keep it. winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Bon, break a bomb, bit a ball. Singing about the chin again. I'm going to be the mean again. You got my attention. Cause of your affection. Send a shit, can ya? If I go back home with Tangira. To keep it in my bed. We are the winning team. To keep it in my bed. Mufate mi jimire. To the left, to the right. You're the winning team. Wind your waist, wind your waist. You're the winning team. To the left, to the right. You're the winning team. Wind your waist, wind your waist. You're the winning team. To the keep it in the bed. We are the winning team. To the keep it in the bed.
Turi ikipe itsinda pe, we are the winning team. Butera Norris, iyo ndirimbo rero twizere ko ibanejeje nk'uko David yayibasabiye. Twakire na Janvier. Janvier, uranyumva?
Sarangira sambiri.
Janvier?
Allo.
Ye, ni Janvier?
Ego.
Urakomeye?
Kabisa ndakomeye nta kibazo.
Nuko nuko. Uri kuri Radio Ijwi rya Amerika?
Ndabizi neza.
Twari twumvise urimo kuvugana n'abantu muri kumwe. Ye, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kugeza kuri Knowless?
Mbere na mbere ndashimira Knowless ku buryo yitabira ikiganisho. Knowless uranyumva?
Baneza Janvier.
Ni mu gasare nda inyamagabe mu majyepfo.
Yego, murakoze.
Rero Knowless, turagushimira ku bw'intero umaze kugeraho. Kubw'intero ugezeho, turabizi watwaye guma guma superstar ariyo niyo mwaka ushize cyangwa n'uwabanjirije?
Niyo mu 2015.
None se Knowless, hari abantu waba uri kwifuriza cyangwa uri kuzamura ngo nabo bazagere nk'aho ugeze ubu ngubu?
Cyane cyane nibyo twahere twatangiriyeho tuvuga. Pasi ari kuzamuka.
Oya, Pasi
ni inshingano zanjye kumufasha ndetse n'abandi. Yego.
Noda Pasi?
Oya, ntago ari Noda Pasi. Ni umusore yitwa Kizito Pasi, yahoze ari muri grupe yitwa TNP.
Wari uri muri iriya tsinda rya TNP? Ngenzi, njya gushimira ngiye ku bw'ibikorwa uri gukora.
Nakoze cyane Janvier.
Kabisa, nkunda Ijwi rya Amerika kandi nishimiye kuba banagutumiye kuko twari tugukeneye cyane.
Mwarimu mukumbuye?
Ahubwo bikomeye.
Tuzajya tumutumira kangahe?
Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane nawe
kuba uri abantu twari dukeneye cyane. Tukagera tukabidagaduraho tukanabaza ibibazo.
Mujye mutubwira abo mukeneye abo ari bo, tubabasakire.
Ahubwo nabyo ni ukujya mubitubwira tukabibaza tukabasaba da.
Oya, mujye mutubwira buri gihe, mujye mutwandikira hano kuri Facebook, mutwoherereze ibyifuzo byanyu.
Murakoze cyane.
Urakoze Janvier. Ukomeze kugira icyumweru cyiza.
Namwe.
Reka twakire na Obed. Obed, turi kumwe.
Hello.
Wowe urahagana he, Obed?
Ndi Uganda.
Urahagana he?
Uganda.
Uganda, yeah. ufite ikibazo cyangwa icyifuzo ugeza ku mutumirwa rwacu?
Eh nagira ngo mbande kimire na reputera. Eh ari cyo cyane cyangwa mubaze. Yatubiye kavuka mu majyepfo y'u Rwanda ni mu kahe karere?
Mu karere ka Ruhango.
Yego, nanjye mvuka mu majyepfo y'Ubuye. Nakubwira kuraje mu muziki wawe.
Merci beaucoup.
Yego, ikindi ndagira ngo mubaze, yatubwiye ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa cumi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Nabibwiranye ni itariki nziza cyane itwibutsa amateka y'u Rwanda. Ese yiyumva se nk'umuntu wavutse kuri iriya tariki ya mbere aribwo u Rwanda rwabohowe na RPF Inkotanyi, ese yumva neza ate? Ikindi cyakuba nabaza arasubiza kuri radiyo, ikindi cyakuba nabaza, hari indirimbo yigeze gusohora twayirebye ku TV yaririmbye yitwa Sinzakwibagirwa, maze no kuyituzamuriraho. Yayiririmbye ari kumwe n'umwanzi Tom Close yambaye yunifomu ya gisirikare. Ese yabitekereza ate, ndetse aduhe igisobanuro? Dufite amatsiko cyane kandi maze no kuyituzamurira. Murakoze cyane.
Urakoze. Ubwo ndabaza ku buhanga bw'ibyuma n'abayifite bayiduhe. Norese, nimubanze mu musubizo.
Okay, murakoze. Icyambere yarabajije ni itariki. Itariki navutseho rero ni byiza, ni ikintu cyo kwishimirwa nyine, kuba naravutse kuba umunsi nyine hari n'ikintu mu mateka y'Abanyarwanda kitazibagirana. Urumva rero nanjye nyine ndi mubishimira iyo tariki, nanashima Imana nyine yuko iyo tariki hariyo navukeho nk'ibisanzwe, ikampa amahirwe yo kubaho. Ikindi ni kuri iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo avuze hari ngira ngo arabikonfonze, hari yitwa Sinzakwibagirwa nk'uko abivuze. Ariko iyo ngiyo avuze ndi kumwe na Tom yambaye imyenda ya gisirikare n'iki, ntabwo yitwa Sinzakwibagirwa, ahubwo yitwa Nihure Kukagenda.
Ubwo yayibeshyeho noneho.
Sinzakwibagirwa nyikora, nayikoreye, nakoze ntekereza abantu bose babuze ababo bakundaga, ariko by'umwihariko nayikoreye ababyeyi banjye. Ariko umuntu uwo ari we wese nyikora yiyumvisemo, yumva hari uwo ashatse kwibuka no kuyibwira, ahanini nicyo ngicyo nari ngambiriye. Hanyuma iyo ngiyo yaravuze nanone irimo Tom, nayikoze ngira ngo mpe icyubahiro abagabo cyangwa se abasore n'inkumi babuze ubuzima bwabo bitangira igihugu kugira ngo nyine abaturage babone amahoro, kugira ngo abaturage baguhuke.
Urakoze rwose kuba umusobanuriye ibyo aribyo byose. Izi ndirimbo zombi ndumva nta kubuhanga bw'ibyuma bambwiye ko batazifite hafi, ubwo barakomeza bashakishe. Reka tubanze twakire na Jean de Dieu. Jean de Dieu, uranyumva?
Wirewe neza.
Wirewe, urahagana he?
Nibagwa neza. Jean de Dieu ndi Kigali mu Rwanda, bakaba bakunze kunyita Roho Rwinda.
Ni Roho Rwinda. Mbese ukunze kwandika ku izina rya Roho Rwinda?
Niryo nkunda gukoresha kenshi. Noneho mbere na mbere nabanza nkabashimira, nkasuhuza na Butera Knowless.
Arakumva.
Umwandikazi mu Rwanda dukunda nk'abanyarwanda bose, akora ibintu binyura imitima yacu. Ahubwo nanone hakaba hari ikindi kintu namushimira by'umwihariko cyo gufasha uriya musore Pasi kugira ngo azamuke, kuko buriya si byiza kugira impano ukayisangiza wenyine kugira ngo wamamare wenyine, abandi nabo utabasangije ngo bagere aho bagera. Numvise ari ikintu umuntu wese yagakwiye kumushimira akazajya afasha n'abandi bantu. Ahubwo nanone nkaba namusaba akaturirimbiraho gato kuri iriya ndirimbo ye nshyashya Daringi afatanyije na Bentel. Murakoze cyane. Ni Roho Rwinda, ndamukunda cyane, umubwiye ko mwemera bikaze cyane.
Arakumva. Kuki uhitamo Roho Rwinda kandi ufite izina ryiza bagwa neza?
Roho Rwinda ni izina nkunda gukoresha kugira ngo abantu bose bumve ko ibintu byose bishobora kujya mu buryo kandi bigakora mu buryo bitagakwiye.
urakoze cyane reka muho mwanyu
bwo ndabona nkora kanara hanzi bo mu Rwanda nyine naka nk'indirimbo zabo ibintu nk'ibyo nyine ibintu bisekeje cyane
ariko nturi umuhanzi wowe
oya nje nako ndumuhanzi
ndumva warihaya akazi na kaba nk'abahanzi nyine ko buri munagira izina ryo buhanzi nakabyiniriro urakoze cyane
murakoze cyane nsubiza ngo bukajanko rwo duri gashanda
yarakumva ndumva akunda gukurikira radio ijwi rya Amerika Norris mwasubiza Jean de Dieu
okay Jean de Dieu nibaza cyambere yavuze no kunshima nange ndamushimiye cyane kuko nibo banyongera imbaraga zo gukora hanyuma ikindi ni ndirimbo naza ko nta kindi nibagiwe okay uko wifuza gukundwa niko chaka kugukunda my darling nana kimwe mvanyeho oh namuntu kukunda chaka kugirenga nda baby I promise you, I'm gonna treat you right if you teach me how. Nanje nditeguye.
Oh yeah. Kinda music. Ben Paul.
Butera Knowless.
My baby teach me. Mapenzi ni nini nionyeshe kwa mifano na vitendo nione wako upendo my baby teach me mapenzi ni nini nionyeshe kwa mifano na vitendo nione wako sana moyo nimekwama nifundishe mama ili tuende sawa nani tati kila utakalo sema ili niwe na wewe
kugukunda my darling nana kimwe mvanyeho awa namuse kuri kalenda chaka kugira gahinda baby I promise you I'm gonna treat you right if you teach me how nanye niteguye nyigisha gukunda
Sana moyoni nimekoma
hard to love. Oh, hard to love.
Darling, indirimbo mwumvise ya Butera Knowless ntabwo yaririmbye wenyine nkuko mwabyumvise. Knowless wayiririmbanye nande?
Nayiririmbanye n'umusore wo muri Tanzania witwa Ben Paul, ni umuririmbyi waho wa R&B ukomeye cyane. Ya nitwa Ikoranye.
Wavugaga ko ufasha abakizamuka, noneho uyu nguyu we ni uwo mu rwego rwo hejuru? Ni indirimbo nziza. Twakire na Hussein. Hussein, turi kumwe? Yego,
ndikubumva.
Wifuzaga kugira icyo uvuga? Ijambo ni ryawe.
Nashaka namuterere iranda, namushimiye kuba yaritahiye mana mara nyingi huko Tanzania, ngaa Tanzania kunda gusanga bavuza imiziki yo muri Tanzania n'iyo muri Amerika, ira ugasanga imiziki yo mu Rwanda cyangwa mu Burundi badakunda kuyivuza ku maradiyo. Baba bari gukora iki kugira ngo imiziki nyarwanda cyangwa imiziki y'ikirundi, mana ndazi ko bigenda nari kiruga kimwe, kugira ngo iyo miziki itera imbere nk'imiziki y'igiswahili ngaha muri Tanzania.
Abo vugane bande badakina izo ndirimbo
z'ikirundi cyangwa z'ikinyarwanda ngaha Tanzania? Mara nyingi sinkunda kuyumva uretse Kwizera Tunu, niyo bakunda gushyiraho indirimbo. Ariko nk'i Radio Crowd yari radiyo yumvikana cyane nta muri Tanzania, radiyo TDC ya Taifa ukunda gusanga izo ndirimbo zitavugwa cyane, bakunda kuvuga indirimbo z'Abanyamerika, za Nigeria, z'igiswahili n'izo mu Bugande.
Ndumva hari mwari mukwiye kuzabandikira mukababaza niba bashobora kujya bashyiriraho n'izo muri ibyo bihugu, u Rwanda n'u Burundi.
Kuri wakati mi nafikiriya kama abaririmbyi bo hanze ya Tanzania kama Abanyarwanda cyangwa Abarundi batamenyekana, kubera usanga indirimbo zabo zitavuga cyane ku maradiyo, kandi hari abantu bumva ikiruga nyarwanda cyangwa ikiruga cy'u Burundi.
Urakoze, icyo ni igitekerezo. Ndumva nagusaba ko wazakigeza kuri ayo maradiyo, nta kibuza ko bazishyiraho muramutse mubisabye, yenda ntibabona impamvu yazo.
Ikindi nabaza, namubaza iyo bakora iki kugira ngo urabye nka Diamonde na Tanzania zamuke twayira urabye hageze ageze ku rwego rushimishije rwo hejuru, bo canke iyo bakora iki kugira ngo nawe umuziki nyarwanda wamamaze wishike hejuru nawe yamamare
icyarimo gukora
ubungubu.
Urakoze Hussein. Knowless,
urakoze. Ikintu navuga kuri kiriya yaravuze bwa mbere n'ubundi nta kindi bisaba, nuko bo ubwabo aribo badushyigikira. Abo ngabo yaravuze bandi bo mu bihugu bitandukanye, abakunzi babo ndetse na bene wabo, donc abanyagihugu babo barabapushinga kugira ngo bagere kure. Natwe rero ibikenewe turabikora, ariko tuba dukeneye na support nini cyane y'abakunzi bacu ndetse n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi muri rusange kugira ngo uwo muziki umenyekane. Ubwo rero n'ubundi igikenewe cyangwa se ibyo yaravuze ngo ndi guteganya iki kugira ngo umuziki nyarwanda tukomeze tugere kure, icya mbere nk'uko havuyemo iriya ndirimbo Darling nakoranye n'uriya Ben Paul, ni umuhanzi ukomeye muri Tanzania, harimo iyo niyo strategy ya mbere gukorana nabo, kuko iyo ukoranye nabo nibwira yuko abantu noneho bagira amatsiko yo kumenya uwo muntu wakoranye n'umuntu wabo, bityo ukaba watangira nyine kwinjirayo gutyo gufata n'isoko ryabo. N'iki ikindi hari kuba n'abanyarwanda se cyangwa n'abarundi babayo ndetse n'ahandi hose
basabizwa ndirimbo z'abanyarwanda cyangwa se z'abarundi bene wabo kugira ngo nuwo bazisabye abone yuko kuko nyine hari umubare runaka w'abantu bazikeneye bibe byamutera nyine kuzicuranga bityo zigende zimenyekana gutyo gutyo.
Ndumva rwose bimusobanuriye neza ubwo bakora ibishoboka byose bazisabe nk'uko umugiriyemo inama nibwo buryo bwonyine buzatuma bamenya kandi nk'uko bivuze uririmbanye n'umuhanzi w'ahandi iyo ndirimbo nta kabuza bazayikina. Twakire na Yves, uranyumva? Urahagana he?
Ndi Kigali. Suhuriza Kabebe. Kabebe vite.
Uraho neza.
Ko twatumiye Knowless Kabebe apfuye he?
Ubwo yaba ahishiriye nyine ubwo aravumbu.
Niko.
Ako ni akazina nyine, akazina gakujije umuntu ntabwo kibagirana.
Ako ni akazina nakabyinigije. Nari ngeze ngo urasuhuza umubebe wo yatubwiye ko afite umwana w'umwaka.
Buriya we yabyumvise
vuba. Nta gakiri Kabebe. Nuko. Komeza.
Tukivuga Kabebe nyine, nashaka kumubaza ku byagikwa no ko umwana we atakunda kujya ahagaragara. Bavuga byinshi, bashaka ko yaravukanye ubusembwa, iki wenda twumve verisiyo ye, asubize ukuri nk'abafana be tubimenye. Na nyuma ikindi, yavuze uburyo afasha abahanzi bakizamuka, ariko mu minsi ishize hari umuhanzikazi w'Uganda aramuzi Sheebah, yigeze gutanga interview avuga ko mu bantu bamugoye kubona korabo ari Knowless, ariko avuga ko nyine icyo gihe Knowless yari umustare wagitangira, ko yari hasi ye, avuga ko Knowless yamwinye korabo. Sinzi nawe icyo yabivugaho kuko nta verisiyo twari bwumve. Nkongera nkamubaza, hari indirimbo ye yigeze gukorana na Chameleone yabaye nka ya mabati imyaka ibaye myinshi. Sinzi iyo proje niba igihari cyangwa yararangiye, ubwo yadusubiza akoze.
Ubwo turajya ariko ku buzima bwe nk'umuhanzi, sinzi niba ari ngombwa ko tujya no mu buzima prive, tuvuge nk'ibyo uzanye by'umwana, sinzi bwo n'uburenganzira bwe, ariko ubundi umuhanzi aba ari umuhanzi, aba ari
n'ibyo byose bari lista. Umva abana, umwana w'abana bakiye kumenya nk'uko n'abandi batari tubona bapfutinga abana,
ariko umwana burya agomba kurindwa. Umwana agomba kurindwa, ntabwo ari ngombwa kumushyira muri radio cyangwa muri televiziyo. Simbizi
nta kibazo, ariko nyine ayo mazima tugire ari kumurinda bisanzwe gusa, cyangwa se hari n'icyo kibazo gituma wenda atagaragara.
Icyo nashaka kuvuga ni uko hari umuhanzi uwo nguwo aba ari muri publike, niba ariko mbivuga. Noneho yaba umwana afite uburenganzira bwo kurindwa, ntagire umuntu umuzana mu bintu by'umubyeyi we, yaba ngo ni uko ari umuhanzi, ubwo uburenganzira nawe ni ubwe.
Ibyo ni umuntu aba akeneye kumenya gusa, nta kibazo, nabwo ni uburenganzira bw'umwana bwo bwumvikana.
Knowless,
nta kibazo.
Murakoze. Icyo kintu yaravuze cy'umwana, wenda reka nkivugeho gato. Hari ibintu nyine nk'uko abivuze bigenda byandikwa bijyanye nawe, ariko kutamushyira kuri za social media cyangwa se ahandi hantu ni bya bindi wari uvuze byo kubaha uburenganzira bwe. Hari inzira nahisemo yanjye yo kuba naba umuhanzi, nkaba expose nyine abantu bakambona n'iki, ariko we ntabwo nzi icyo azaba cyo ejo hazaza he. Ni ukuvuga rero, ashobora kubyiruka, ashobora gukura ntakunde njyewe ibyo ndi gukora ubu ngubu, kandi wenda narabimujyanyemo atari amahitamo ye. Twafashe decision na mbere y'uko umwana agera ku isi, ko tuzamurekera uburenganzira bwe, hanyuma yakura yabona yuko akeneye gushyira hanze amafoto ye kugira gute bikazamuturukaho. Niba ari byiza tukazabimushyigikiramo, ariko atari twebwe tumufashe ngo umunsi ameza akenyu kamwe ngo byagenze gute ngo tumushyire hanze gutyo. Nicyo ngicyo cyabiteye ubwo rero abantu kukubera ibyo ngibyo, wenda ku bantu benshi bitamenyerewe yuko bashobora ku kino abenshi nyine bashyira abana babo hanze n'ibiki cyangwa se n'iki, batangira gukeka yuko hari ikindi kibazo gihari. Ariko reka musubize nyine anezerwe ko nta kibazo umwana afite na gitoya
rwose. Si n'abana gusa ababyeyi badashyira amafoto yabo hanze, hari n'abantu bakuru badakunda gushyira amafoto hanze, kandi buri wese n'uburenganzira bwe nk'uko bivuga.
Ikindi yarabajije ni cyashipa ngira ngo ni umuhanzikazi wo muri Uganda. Ubwo aheruka mu Rwanda mu bihe byashize, ngira ngo ni nk'umwaka ushize, yavuze yuko yashatse gukorana nanjye mu bihe bye bya mbere akizamuka, ariko nyine ntambone cyangwa se ngo ntamwangira. Ariko narabivuze na hano mu Rwanda, ibyo bintu yavuze n'ubwa mbere nari mbyumvise, nta muntu n'umwe wigeze anyegera ngo ambwire ngo Shiba arashaka gukorana nawe. Nawe icyo namubwiye ni uko ashobora kuba harabayeho communication itari nziza, akaba yaratumye abantu ariko ubwo butumwa bwe ntibungereho. Ariko nta busabe bwa Shiba nigeze mbona buvuga yuko nyine ashaka gukorana indirimbo nanjye, cyane ko nubwo yavuze yuko yari akizamuka ariko yari afite izina rizwi. Nta mpamvu rero nimwe yatuma nangira umuntu gukorana nawe igihe afite nyine impano.
Hanyuma yavugaga na indirimbo ngo wakoranye na Chameleone.
Chameleone twakoranye indirimbo mu 2013 niba nibuka neza, nari mfite launch icyo gihe, hanyuma tugomba no kwishyira hanze nyine mw'iyo launch album yanjye. Hanyuma rero aje inaha kugira ngo afashe nyine muri icyo gitaramo, aza bitwumvikana neza arayizana, numva ntago itunganyije neza, musaba yuko ya twabanza nyine tukongera tukayinonosora igasubirwamo neza, ariko ntiyabyumva neza ashaka ko duhita twisohora ku kanya. Kandi ntago nakwemera yuko igihangano kizagera ku bakunzi banjye ndetse no ku bantu benshi gisohoka kidafite donc nakizeye 100%.
Umwimerere
mbonye yuko umwimerere mbonye yuko rero ari kwensista dukora ibyanjye, nanjye nkabwira no ndumva harimo ikibazo tubanze dukosore ibi n'ibi, nkabona ntiduhuje, hitamo kumubwira yuko twayi canceling iyo proje ikabihagaze gatoya. Nuko nguko byagenze.
Ndumva asobanukiwe. Ndumva asobanukiwe. Reka tufate na Alain uranyumva? Albert uranyumva? Albert kuri telefone uranyumva? Ubanza telefone ye yabaye nabi. Nibutse Kariste uri kuri telefone wowe?
Ego.
Ngo Jean Kariste?
Ego.
Urahagana he?
Nairobi.
Ntabwo tukumva neza ariko. Sinzi nabiterwa naho uherereye. Telefoni ye nawe iragiye. Reka ubwo ngubwo dukomeze tuganira na Knowless, ariko umuntu ashobora kuba hana kandi karirimbo. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma. Reka twumve iyi ndirimbo rero yitwa ko nashize.
Yego.
Muyaguhugiwa abo waretse nkagutuma mugira ko mukunda ko nashize ntaburaho mbihera kukureka uti hafutaza kumi kwa kutejeleza ni wabivamo na kukubita maso piga itabijenda na kukunda kurusha ho yeah. Oya sinchaka kumia chiro jimigani sinchaka kusigi nguru kumusozi watu
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacyari mu kiganiro muri isanga tuganira na Butera Knowless nagira ngo noneho twakire Bigirimana kuri telefone ngo telefone iracitse twakire Jerome turi kumwe
Eko mwirwe
neza ni mwaramutse twego turacyari mu gitondo Eko murakomeye
Eko tukumenye
Nuko ngaho uvugana na Knowless
Maro neza Knowless
Knowless uramwumva
Maro neza
ndakumva muraho neza ndakumva neza
ego turakomeye Burundi turaba ego je nabonye ko namunsi uri umutumire ngahanye kuri Voice of America hanyuma ni cyane je ndakunda indirimbo zawe cyane ko kandi ndabarundi turazikunda cyane
Makuru
kan tiba kuih kira cahane Anu gosin gaya ibu rundi Hanyi maja yo Enga syata yuko kumenya Iyo mdiri mba ya wawa isu Hove yonu kumhu yitu Anu kumhu mwami asha kuhiro ona Imo no Tla yumbi Tla yumbi rizu Niko mura ikura audio cha hivyo video ya Isisi
Yeah. Okay,
iyi he. Aravuga ndatekereza nashivuze ko hari indirimbo uherutse gusohora n'iri yasohotse jo ndateka ari yari mavuga mbaye wo.
Yeah. Iri kuri YouTube amajwi n'amashusho ayishaka yagenda kuri YouTube akandika mbaye wowe yahitiza.
Wabyumvise Jerome?
Kuri YouTube umuntu ashaka kuyitoraho ubuze ko umuntu yakwandika gute
mbaye wowe
ego kandi muratubara kobera twebwe BBC nsambye ba Voice of America ndashaka kuyumva ku radio ni cyo kimwe ntari menye kiganiriro kandi cyatangwa naho kigeze ni iki ego
ntabwo mutwumva kuri uraza kutwumva go kuri internet nubishobora urakoze cyane mukomere reka noneho nkugarukeho Knowless hari nkuko nabivuze dutangira ntabwo hano muri studio ntabwo ndi ngenye ntarimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma hari engineer witwa Voitech yakomeje gukurikira ibyo turimo tuganira nubwo tumvura urimi ariko numbaza ahantu yabikuye ariko arambiye ati ko numva mukomeza kuvuga ngo Knowless kandi numva umuntu azi ibintu byinshi ati kucya atari no more no watubwira ukuntu wahisemo iryo zina
ya barakoze cyane iri zina ritangira kuririmba na nkabyabindi twavuze nahuye n'ibintu byinshi intege cyane family ntabwo yabyakiraga bashaka bikera ubuhanzi n'iki abantu ntabwo babifataga neza bumvaga ko by'umwihariko abakobwa n'ujya n'ibyo bintu by'ubuhanzi ugiye kubikirara ugiye kuba utaye umuco n'ibiki so nari mfite rero umwe muri famiye yanjye wakundaga
wakundaga kunca intege cyane ibyo vuze byose akabigaya akambwira yuko bintu donc ntago yambwiraga amagambo meza noneho rero mubwiye ngibyo byo kuririmba cyangwa se agenda abona yuko ndi kubijyamo cyane yarambwiye ngo hari terme bari bafite ku kigo cyabo ngo umuntu udafututse cyangwa se utari utafite mu mutwe
afungana neza
ngo bafite terme ngo bamwite ngo babari ba nonese ngo nawe rero ngo ndabona kapita ngo uri nonese ngo nigute ngo umuntu mukobwa mwiza z'ubwenge n'ibiki bya mw'ibyo bintu by'imiziki n'ibiki bicip byarambabaje cyane
nibyo
hanyuma rero maze gukora indirimbo yanjye ya mbere ba producer arambajije twandikeho amazina kwa Riyande indirimbo kwa Riyande ndatekereza se mbitamubwira wandikeho kwa Riya Butera Knowledge so nagumanye iryo zina kugira ngo numvaga nshaka kwivanja numvaga mfite icyizere cyanjye cy'ejo hazaza ariko watari kukimbona cyangwa se atari kubona ejo heza hanjye ndavuga nti nibura umunsi nabaye umuntu uzwi abantu bamenye indirimbo zanjye tukaziririmbana azibuka ko yigeze kunkomeretsa ku mutima yigeze kwanga yuko inzozi zanjye zaba impamo
none ubu abibona gute
ubu ni umufana wanjye ukomeye cyane baragenda hose
nuko ni byiza cyane hari ku buhanga bw'ibyuma rero uwo mwenjeniyeri nakubwiraga yambwiye ngo arashaka ngo baramushaka ngo niyo ngo ashaka ariko hari undi bafatanije Fatuma Kararati uzagaruke bose rero none tubahiyihe rero mu gusoza tubihe baramushaka cyangwa uzagaruke niyihe wifuza
yari yo yose mana we yari yo yose ntacyo byangora nyine
byakugora guhitamo
gufata umwe nkareka undi
okay reka noneho uwo ngo wavuze ati no more aba ari we duha duhitiramo baramushaka baramushaka iyo ndirimbo niyo tugiye gusorezaho nkaba ngushimira cyane rwose Butera Knowless kuri uyu mwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo urakoze cyane buriya tuzongera tugutumire kandi nk'uko babyifuje
nakoze cyane namwe ku mwanya mwampaye
kumenya ukubwiza ukuri cyangwa uvuga ibinyoma n'ikibazo cy'ingutu merutse gura n'umukobwa w'inshuti yanjye magara anyangisha uwo nikundira aramuvuga vuga aramumanuka koko avuga ukuntu ari mubi